isupa ama camera angishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emanisuke bathe ngithule bazokhala mengidlule nami ngibe isupa ama camera angishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emanisuke bathe ngithule bazokhala mengidlule nami ngifuna uba isupa ama camera angishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emanisuke bathe ngithule bazokhala mengidlule nami ngibe isupa ama camera angishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emanisuke bathe ngithule bazokhala mengidlule nami ngibe isupa ama camera angishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emanisuke bathe ngithule bazokhala mengidlule nami ngifuna uba isupa ama camera angishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emanisuke bathe ngithule bazokhala mengidlule nami ngibe isupa ama camera angishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emanisuke bathe ngithule bazokhala mengidlule
ethola ukuthi nanoma nosikaboma egimi nawubani ashila konke futhakuphinde ubuza amanzi usena vodka engcono uhlale ekhaya akade ugogo ethola ukuthi lanoba nosikaboma egimi nawubani ashila konke futhakuphinde ubuza amanzi usena vodka engcono uhlale ekhaya akade ugogo
Sipera, wangi sugera, nalutotera, sukusitera, boni sewena, noni tusera, burkanja songena, pasela ngokeda, ankoli sipera, wangi sugera, nalutotera, sukusitera, boni sewena, noni tusera.
I'm not sure if you're going to be able to do it.